Yeah, shit. I know you sound crazy.
Chunga,
I wanna sing for my lady, yo. My sexy lady.
Wanaokesha wakiomba tuachane, wanaupaka rangi upepo. Ufenkuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha tuzidishe tempo. Bila sita saba na nane, ata kumi singe kuwepo. Tena unavyo nisuza ujikwezi, sio wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteta mama. Watoto Mombasa huko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo apidui. Akina kari maskari wana kusengenya, na vile uwajibu wanajite Kenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka suku hii. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo. Yani baby umeniziba
Oh baby, me I don't even understand. Naisi kama umenifanyia limbo Thailand, mapenzi si Shanghai. Yeah, my lady, I don't wanna one night stand. Mikwapo chizi nisha tata, takupenda till I die. Manana nipa mawe, wengenge. Mala bichwa mala mwe, wengenge. Kajaji muna kite, tengenge. Iri mradi uchokozi, awona na na na. Machwa natazama mbingu, amikono shafunga na pingu. Kibaridi uko nje kuna wingu, mina mwa, mwagaga macho.
Soto Mombasa huko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiu